ngali mukomera nebye birunje biri kumulimbi osano sanyuke ngoma nyomutonzi andine sanyo iringiri kulembere bizibu sanyukira mukibiwe kwa samagombe timbao magombe gaza omagombi na mutu mubiri ngokunde kutereke bwevu ewe bulibatyo libeyo nobitebya
Akutoruji wanaona jangara kuita jangwe no pamukuru.